Mungiri mkanisa ya Fanino Ministries International irangiri denga bweba kajineka ufewo kubudabudaba na abobulenzi baleme kufuka chitagasa mugwangalino okusinzira ku Pastor Emma Mwanjo kuva mu kanisa eno. Abana abobulenzi bweba singo kwenye gira mubikule bwe omenyi wa mateka mu Uganda iranga china agama ntiva kungeri jeba kuzibu wa mwetali nunji kakati agama ntiva tandiso kubudabudaba lenzi bano basobola to kufuka abantu abo mugasa mugwangalino onokuro gira bino abade mlukungana ulaba na maulirenge kanisa eno eyanjula enteka teka zoro kungana lwa basajja olugendo okuba mu nnaku z'omwezi mukaago omwezi guno ku kanisa eno enaggulu.
Obuzibu emisango bweyongedde mu ggwanga ate ng'abavubuka abalenzi abasajja be basinga okuba enkulungo y'ebintu ng'ebyo. Ngaffe mu Fanero Ministries tutaddewo obubondo bw'abasajja ababuulirira abaana ab'obulenzi be tuyita ba Golden Fathers okulaba nti babalungamya kuba bambi abaana abasinga bano abali ku nguudo abakola ebikolobero ebyo abasinga bandi tebafujje mukisa kulerebwa bakitaabwe olw'ensonga ezitali zimu. So kakati tusazeewo ng'ekkanisa tuteekewo akabonda akasobola okulera abaana abalenzi abo.